It's Bob Marley. Hey, 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 Records. Ooh, yeah. Dario, umenishika masikio. Nitakupaga vyote siyo chata salio. Sindio, sinaga matukio. Watakwambia mengi yote ni marudio. Nipige nimbe kinanda, nikupigie kitanga, bisosi ya kujiramba. Tucheze chakacha samba, tukijaliwa kichanga, kikute baba. Cause I don't need your money.
Baba, cause I don't need your money.